Waliwo abalwanirizi b'eddembe ery'obulamu abeeraliikirivu nti okukabasanya abakyala n'okubakozesa ng'abasajja bwe baba baagala kimu ku biremesezza olutalo olw'okulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya. Bano bagamba nti ebikolwa ng'ebyo byetaaga okulwanyisa mu ngeri esaanidde ate mu bwangu olutalo ku mukenenya bwe luba nga lwakutuulibwa ku nfeete. Akiikirira abantu abakoseddwa ku ngeri efaananako ng'eno ku lukiiko lwa Global Fund wano mu Uganda, Allen Kuteesa agambye nti mu kiseera kino ebikolo by'okukabasanya ekitonde ekikazi byeyongedde mu buli kasonda nga bali mu lutalo olw'okulwanyisa mukenenya basaanyi baveeyo nabo babeeko kye bakola. Nabadde mu bitundu ebyeri e Kapeeka mu disitulikiti e Nakaseke gye babadde boogerako eri olukungaana olw'ekyalo lwateekeddwa abattaso abakaluganyi wamu n'aba Uganda Country Coordinating Mechanism for Global Fund.
The event is part of the broader objective of the Global Fund, where we are advancing equity in health by addressing the underlying barriers that may hinder people from accessing equitable services in health. We hinge it from a health perspective. We've been hearing people talking about fees that are being levied from them at the facilities, the sexual favors, the barriers at the police stations where people cannot seek justice, and we try to bring different stakeholders in the community to dialogue on these issues together with the duty bearers.